radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho na Jean-Christophe Nshimiyimana. Hasigaye iminsi mike ngo twizihize Noheli, igihe cyo kwishimira kuvuka no kubaho n'ibindi bijyana n'imibereho kuri bamwe. Igice kinini cy'iki kiganiro ndagiharira abana, ariko cyane cyane umwana umwe wari umaze imyaka 29 atazi ko hari umuntu n'umwe mu muryango ukiriho. Ndakira umwana umaze imyaka 28 avutse ariko akaba atazi nyina, kandi afite se ndetse yaravukiye mu bitaro bikuru byandika abavutse n'ababyeyi babo mu Rwanda. Ndakira undi ushaka umuvandimwe we batandukanye ari igitambambuga, ariko ntigeze akwima kumva ko ashobora kuba akiriho. Turegeranya kandi amakuru ku bana ba Damian Ntaganira na Emerita Mukabibayiza bari batuye igitarama muri 1994. Ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kabuza kabona zero, shaka gasaro kabuza kabona wikikintegeye, shaka gasaro kabuza kabona, shaka gasaro kabuza
mu kiganiro agasaro kaburaga cyo mu cyumweru gishize. Nabagejejeho inkuru y'umwana wari ufite imyaka 5 mu mwaka w'igihumbi 1994 yaje mu kiganiro ashaka umuryango we. Amakuba yatangiye mu kwezi kwa kane yagiye gusura umuryango aho nyirasenge yari yarashatse mu Matyazo, yaraturutse ahitwa Ibuvumo muri komini ya Gishamvu. Kuva icyo gihe ntiyamenye irengero ry'ababyeyi yewe n'abavandimwe be batandatu. Ndifuza kongera kubumvisha igice cy'inkuru ye y'umuntu umaze imyaka 29 nta gakuru afite ka mu muryango we yirirwa handi. Karekezi Valensi atuye mu karere ka Huye, umurenge wa Huye, akagari ka Rukira, umudugudu wa Kanazi.
Nshinganye no kurangisha umuryango wanjye kuko jenoside yabaye tutari kumwe, twari kumwe nari ngiye nko muri famiye kubasura. Jenoside yabaye mba mu Matyazo nyine, aho ngaho ntuye niho nyuma naje kujya gutura kuko nabonaga nyina ko mvuka nta muntu hari nkugiye mba ariho njya kwibera. Ariko jenoside yabaye ndi umwana mutoya, ndi mu myaka 5-4 gutyo.
Mbwira rero igihe jenoside yabaga wowe wari wagiye gusura abantu aho ngaho utuye mu Matyazo, ariko se wari wagiye kubasura uturutseye?
Nari naturutse i Buvumo nyine.
Wari waturutse Buvumo, Ibuvumo bwa Gishamvu?
Yego.
Ni inkuru ndende ikiganiro agasaro kaburaga. Mbwira neza wavuye mu rugo ryari ugana mu Matyazo?
Yego, ndagira ngo mbasobanurire ubundi ukuntu mbere birashoboka ko mbere amazina yanjye nyuma narahinduye kuko ntabwo nayibukaga. Ntabwo nari nyazi.
Yego.
Ariko nyuma baje kumbwira ko nari mfite izina banyitaga Yirirwa Handi. Yego, ariko ubu umuryango nabashije kubona babashije kunyitira amazina ya papa, izina rya papa banyita Karekezi Valensi, ariko imbere bishoboka ko nitwaga Yirirwa Handi wenda Valensi.
Yego.
Ubwo rero umuryango wanjye nawe uburyo nzi amazina ya papa ndayazi, aya mama, ariko abandi ngiye nzi izina rimwe rimwe.
Papa wawe yitwa nde?
Papa yitwaga Karekezi Tarisisi.
Naho mama wawe?
Mama yitwa Nyirandaberetse Matilda.
Yego. Abavandimwe bo ntabwo bibuka wari umwana muto?
Nzi izina rimwe rimwe ndabazi, hari uwitwaga Karitina, akaba Kristina, akaba Fabiani, akaba nuwo bitaga Liberata, akaba na murumuna wanjye wankurikiraga ariwe bapfuye nyine, ariwe wankurikiraga witwaga Mariko.
None se aho mwari mutuyeho urahibuka uko hitwa? Garutse kumva ko ari Buvumo. Ababyeyi bakureze bakufashe ubashoboye kumenya neza aho wakomokaga?
Aho nakomokaga ndanahazi n'ubu njyayo. Ni Buvumo, ariko ni ukuvuga ngo ni hakuno ikansi bayigoba ni buvumo aho bita kwitaba bahita hari aho bitaga kwitaba
ndaharuzi yego
ari kwitaba ryo mu mugi naho ni buvumo muri rusange ariko hari ngo hakuno ikitaba nuko nta makuru adasanzwe yaho cyane ijya ngira
none se umaze gukura ababyeyi bashoboye kureka bakakugezayo kugira ngo hamenye umenye aho ukomoka hari umuturanyi wigeze uhagera uramumenya hari uwakubonye sara kwibuka iyo uhageze ubona hari abantu bakuzi
yego baranzi kuko na data w'abatisimara harariho ariko nuko ngo inzira ni ndende kuko yewe urumva urabona ibibazo byabaye mu gihugu 59 ubwo nyine ni amateka mba numva abanyabavandimwe ba data bo na data ngo bahungiye Burundi
yego
bageze i Burundi data aravuga ati tisinguma kuba mu buhungiro kwa kuntu nyine umuntu yenda bafite imitekerereze y'ukuntu avuga ati jyewe nsubiye iwacu niko kuza nyine urumva aho hari nko ku isambu y'iwabo aragaruka
yego
yagaruka aho jenoside yabaye ariho twebwe turi nyine turi kumwe nawe na mama
none se uwo papa wawe umubatisimu iyo muganira akubwira yahe mateka akubwira iki ku byabaye ku muryango wawe
ikibazo cyabayeho ntabwo turaganira cyane kuko we ni umuntu aho namumenyeye yaragize ikibazo cyo mu mutwe cy'uburwayi noneho ubu ntabwo turi cyane ngo tuganire nyine ariko bambwiye ko yorohewe yari yaragize ikibazo cyo mu mutwe hanyuma ubu bambwira ko yorohewe ariko ubwo ndi nzashaka ukuntu tuganira wenda nawe agira amakuru ama
yego nta wundi muntu uwo muri ako karere washoboye kukubwira ati mwana dore uko byagenze dore icyo tuzi dore ibyawe ku babyeyi bawe ku bavandimwe bawe se bahungiye aha nta gakumenye
ni ukuvuga ngo ngiye nagiyeyo ngerageza kubaza amakuru hakaba hari n'uwo nabanyije ndamugandiza mubaza nk'isingi iwacu ni ko hari n'inkani nta mateka y'uko byagenze numva nyine nta wendagize ngo ni imitungo ntacyo asobanuriye undi mukecuru nawe arambwiye ati wanyu twari turi kumwe ikansi ku kiliziya ati nuko twaherukanye ati nta yandi makuru ko nyine nkibaza sinzi ukuntu byarangiye uko byagenze izamu
kubera ko ndimo ndagerageza kureba ukuntu haba n'umuntu waba wumva ikiganiro agasoro kaburaga muri kano kanya akaba ese yarahuye n'umwe muri bashiki bawe yaba Karitina yaba Kristina yaba Liberata se
hari n'undi nibagiwe mukuru nawe we yari yarashatse wari ufite umugabo ukuze bitaga Mukama ndabikurura nkabyibuka
yego
ariko we yitwaga Tarifira yari afite akana gatoya niwe mperuka
Tarisida yarashatse he
nawe yari urabona yari yaje kuvuma ariko yigiye ruguru ntabwo twari twegeranye ariko hari hafi ku buryo twamusuraga iyo nabona aho mama akomoka wenda simbabone nibura nkabona n'isura ye y'umuntu aho mama akomoka avuga nibura ngiye umuryango ni ukuri byanshimisha pe kuko najyaga nicara nkarira nkavuga nase ubu sinzi n'amakuru yabo noneho hakabaho ndabyibuka igihe cya jenoside iba muri jenoside gutyo aho nabaga ibiryo byarananiye nari umwana mutoya ibiryo birananira bajya abantu ibiryo nkamukorwa numva baraganiriye baravuga ngo iwabo bashobora kuba barapfuye ako kantu ndakabikana n'umwana mutoya n'ubu ngubu njye nkibuka nyine numva agahinda karanyishe iwabo bashobora kuba bapfuye numva nyine n'ubu mbivuga numva ikiniga
Agasaro kaburaga
mugihe ikiganiro cyatambukaga ku ijwi rya Amerika Innocent Nsabimana bakunda kwita Shumbusho yaracyumvaga numwe mu ambasaderi b'ijwi rya Amerika akomoka mu cyahoze ari komini Kibayi batuye mu murenge wa Gikongo.
Nkunze kugikurikirana cyane, nahamagaye mu cyahoze ari komini Kibayi hari umwana ari kuvuga ikigoyi.
Yego,
nsanga ahubwo niho papa we yabanje gutura.
Nibyo.
Ora nyanga beretse Matilda nabonye musaza we bita Uwimana Felisiani ni ukurikiranye na uriya muhungu usayihangana umuryango nyina yitabye Imana na se turamwihanganisha rwose n'umuhumure rw'i Amerika arimo adatenguha kuvamo hari rwose ndaje akakanya umwana muzamubona ntubabyaye kabiri. Niyo makuru ari kurangisha ngo arebe ko hari umunyamuryango we waho ugihumeka.
Wakoze akazi k'indashyikirwa nawe rwose Nsabimana, uri muri babandi twita cyane abambasaderi b'ijwi rya Amerika, ubwo nawe ubaye umwe mu bambasaderi bacu babandi badufasha gusohoza uyu murimo w'Imana wo kugira ngo duhuze abantu. Nabivugaga mu kiganiro nganira na Karekezi, niyo mpamvu nongeyeho rya zina, bari bamuziho akiri mutoya bamwise Karekezi, ababyeyi bamureze. Ubwo rero ngatangayirwa handi mvuga nti ningira Imana tuzasanga hari abantu bo ku ruhande rwa nyina baraho ngaho ikibaye. None tugize Imana rero dusanze musaza we w'Imana Felisiani arahari.
Uwo ni munsi ni nyirarume.
Yego.
Noneho mukuru we hubwo kwa se wabo aho bita kwa Kasiana hari umuryango munini, nubwo nyine Jenoside nawo yabakozemo ariko barahari benshi, harimo ba Bujeni, uwo ni umugaride peredakteri aho ngaho hari i Kigali, harimo Ndayisenga nawe twivuganiwe ku telefone nayohereje yiwe.
Yego,
harimo ba Nyirasenge benshi barahari rwose, ni umuryango mugari. Ahubwo ukurura bukeye ko nta mwanya imaze imyaka 22 iyo igikongo, ariko naho navukiye ndakurira niyo mpamvu nitanze n'abantu ndahamagara mpaka ngeze kuri famiye rwose numva ihari igaragara. Numva aramutse ahuye nabo nanjye najya kumuhobera ko ni inshuti zacu nanjye kasitori ngo ku rundi kwihopa papa.
Oya, uzaba uhari ijwi rya Amerika igihe tuzazira kugira ngo duhuze uwo muryango, nawe uzaba uhari kugira ngo twongere tuburuneho tunagushimire. Ntabwo nabona amagambo ahagije wadufashije cyane kugira ngo mu gihe gito cyane dushobore kuhoza marira Karekezi wabuze ko asigaye wenyine. None Imana ikoze ibitangaza nk'uko ibikora.
Tukivuga nafite ubu ngubu nanjye narabandikiye mfite muryango ndahuze ndashakisha kibungo ndayizenguruka kuri telefone ngo nimungeraho ngakora amakuru nyashakishe data wacu igusa yitabye Imana narabimenye yahoze muri komine Sake, umuryango we nanjye narawuhoze ntambo ikundi ry'u Amerika mbani none karumuna kayikaba karimo karangisha cyangwa simba barapfuye nabo sinzongera amakuru yabizambwira.
None se Nsabimana, kubera iki tugomba kugushyira ku murongo ugategereza kandi ngufite hano mu kiganiro ubu ngubu? Reka duhite tuganira, umbwire amakuru y'abawe ushakisha. Iki ni igihe cyiza, uje neza, uziye igihe kubera ko uzanywe n'ineza wagiriye abandi. None mbwira, ninde wabuze muryango wawe, byagenze gute?
Ni ukuvuga nari mfite data wacu wakomokaga muri komine Kibayi yitwaga Minani Abodo.
Yego,
niwe muhererezi wa sogokuru ariko akaba atavukana na papa kuri nyina, ariko ni wa sogokuru ndabizi. Ubwo rero yaje kuza n'akana mbere ya Jenoside, araza bafata isambu ye aragurishaho gatoya amafaranga ibana yamaramo mbo ababyeyi bacu barimo barasaza, hasigaye umusaza umwe wenyine rukumbi. Ubwo rero nkibaza ntese baba bari umuntu abanjye nimba bariho mba batariho. Uwo Minani Abodo rero bakunda kumwita bwa Tari, akomoka muri komine Mukura segiteli fake tere gitunze niko ageranye nikira nkamenya ko yaba yarafite abana babiri mubana babiri harimo umwana umwe n'atatu undi ngo ninde umugore yazanye uwo mugore yitwaga nde ngo anyesi no ukomoka muri komine Muyaga ngo mara kubana masenge yarambwiye uriho umwana umwe yitwa Mbirere ariyo nda umugore we yazanye nyine umudatwata akayirera kora nkibaza none kora indi musaza aba bana umunsi ba nimba banyumva ku ijwi rya Amerika cyangwa undi munyarwanda wese ubumva uwo mwana wacu nimba ariho no yazisunga ijwi rya Amerika cyangwa se nimba barapfuye nabwo nkamenya amakuru kuko ubu tuvugana hari igihe nazarya amaraso yanjye ntabizi iby'iwabo byose bimwe bifunze ngo bazamutegereza umuryango we ubwo twaradefite nk'umuntu wasize agurishije kandi yarapfuye turabizi niyo mpamvu agahinda kahise navanye nisubi ijwi rya Amerika nayo numve ko amaraso ya data wacu ubu arimo arakerakera hirya hino muri ino si avuga ati wanyereka aho mvuka niyo mpamvu nanjye nkunda ijwi rya Amerika iyo numvise umuntu afite agahinda nk'ako ngaho kayirirwa hano niyo mpamvu hasi mwazi niwe mufashe ubundi wanjye kazi igihe umuntu yazamumfatiriza bikagenda gutyo
none rero mbwira uyu so wanyu Minani Abdu urabana be bitwa bande amazina yawe
umwana umwe ngo yitwa Mbirere niwe masenge yambwiye masenge bita bafite abana bitwa Bagaherura na Mukandinda ariho bari mu Bugesera uko niwe wari uzi amakuru yawo muri Sake n'ejo wowe nagiye gushingura masenge utuye hariya muri harafoto kuri cyoho haneza gutya mu Bugesera bambwiye ati dore muri nasunga hariya hakurya mbona mu byuzi banyereka hakurya ariki mu biyagaho bibi ndavuga nari nagiye nari nahageze ariko kuba ntazi ko bahari iyo mbenya ko hari nari gutangaruka ntabwo nari kwiba mvuga ngo ndakomeza
none se uyu Mbirere nawe yaba yaragiye muri Tanzania
bajyanye na se none se yajyanye yandikiye yari ari muri iyo nkambi batahutse tumenya ko yitabye Imana neza turabizi ariko umugore ngo yaje kugarukana n'abana babiri abakecuru muri Sake ubona nk'umuntu nabaye n'umujyanama w'ubuzima ngakoresha kode y'abajyanama mpamagara za rukumberi hose za Sake nazizenguruka papa arinda ugapfa ndi muri icyo gikorwa umuryango wose urinda mwana mfite nawe witwa Data witwa Kirambere Viani nawe yitabye Imana Ribambere Jean Baptiste niwe usigayeho witaga Se Kimonyo Farasisi Kugirambere nawe yitabye Imana urumva ko umuryango wanjye nawe urimo uragenda usaza umugore we nyuma y'imyaka mirongo kuzumva nkabona umuntu araje ndagasaza kakani kadakiro n'ubwenge izaba ari ikibazo niyo mpamvu ngo nshakisha cyangwa se nibyarangiye bizarangiye ariko nashakije navuze ngo naricaye
none se igihe washakishaga uyu umugore wa so wanyu anyeshi umushakira muri Sake ntawe ugeze akubwira ko yahamubonye ko yatahutse ava muri Tanzania akaza akahatura
umujyanama w'ubuzima umwe yarambwiye ngo yari yahungutse n'abo bana babiri ngo abana n'umukecuru ngo ari ku isaha aho yari ntagihari ndetse namubwira ngo yitwa Ngarerura uri muri iyo komine Sake yarambwiye ngo ntakimubone
nk'uko ubivuga ntabwo tuzabura umuntu yaba akomoka muri Muyaga yaba se yarabaye muri Sake wamenya uyu mugore wa so wanyu anyeshi so wanyu nyakwigendera Minani Abdu twagira Imana tugasanga umwe mu bana be tuzi izina ry'Imbirere akiriho Mbirere aho uri hose niba wumva ijwi rya Amerika uzatubwire hakiri kare kugira ngo tuguhuze n'umuryango wawe niba hari umwe yaba Mbirere yaba nyina nyeshi yaba se n'undi ukomoka kuri so wanyu Minani Abdu waba ukumva muri kano kanya nicyo ushaka kumubwira
namubwira yuko umuryango wa Ntigurirwa ariwo sogokuru uracyariho nubwo bamwe agenda basaza ariko genda hari nk'umuntu wari uzi data wacu kumva afite amaraso rero yacu bakababwa ati batumva mu kahehe.
Urakoze cyane Innocent Nsabimana bakunda kwita Shumbusho, ndagushimiye cyane kuba wakoze igikorwa gikomeye cyo kudufasha guhuza Karekezi n'umuryango we. Ndagushimire kandi kuba warafasha akanya ko gutegereza kugira ngo tukugereho igihe cyageze dushoboye kuganira ushakisha abana n'abakomoka ku Uriso wanyu Minani Abdu, nyakugendera Minani Abdu washakanye na Nyesi wakomokaga muri komini Muyaga, ushobora kuba arahungutse avuye muri Tanzania agahungukira muri Sake, niba ariho akiri akaba twumva byaba ari amahoro, niba umwana we Mbirerere nawe akiriho akaba ari mu Rwanda nawe yanyu hano ku Ijwi ry'Amerika kugira ngo tumuhuze na se wabo Nsabimana Innocent.
Urakoze bwana Veni.
Urakoze nawe kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, wakoze kudufasha, uri ambasaderi mwiza.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
Nahamagaye ikibaye mu karere ka Gisagara, umurenge wa Mukindo, akagari ka Runyinya, umudugudu wa Kamaranga. Mvugana na Nibikora Benjamin, ni nawe mukuru umudugudu, amuza na Felicien Uwimana Bitaringo, akaba nyirarume wayirirwa handi. Navuganaga n'umuntu wari utuye ikibaye ambwira yuko uri musaza w'umudamu witwa Nyakwigendera Nyirandaberetse, wari urashakanye na Karekezi Tarisisi, bari batuye ikibaye imbere yuko bimukira Ibuvumo bwa Gishamvu, nibyo?
Ndanazi cyane ubungubu. Ubungubu Nyirandaberetse Matiriga, ubungubu ni mushiki wanjye, niwe dukurikirana.
Ni mushiki wawe? Abana be yari afite ari Gishamvu, urabazi?
Abona abanjye rwose, ubwo abona abanjye cyane.
Amakuru ufite ya Karekezi n'umugore we nayahe?
None se nkuko bajije Jenoside ko nta muntu uriho.
Komeye.
Nta muntu uriho. Atari sisi, Karekezi yarapfuye. Matrida Nyandabitse yarapfuye. N'abana babyaranye nabo bari barabyaranye Karitini, Karisira, Kizitini, bose barapfuye. Nari sisi ntabwo nzahana aherereye, nawe narinze ko yapfuye.
Nari sisi n'umwana wabo nawe? Iyi ndetse ndarye ni irihe? Reka nkwibutse, yaba ari we witwa Yirirwa Handi?
Yirirwa Handi, Yirirwa Handi, sawa.
Yirirwa Handi uramuzi? Muri 1994 yari afite nk'imyaka ingahe?
Itandatu, hagati y'itanu n'itandatu.
Nibyo, muri 1994 yari afite hafi imyaka itanu. Hari bene wanyu mwari mufite bari batuye muri za Butare mu Matyazo hafi aho?
Igishambu muri hafi ya Mukura, kuri Mukura neza ku kibuye cya Shari.
Ku kibuye cya Shari nyine aho ngaho, ariko ni Buvumo niho bari batuye, niho mushiki wawe n'umugabo we bari batuye?
Akuko bari bimutse ahantu Ikigoyi, hano hitwa mu Mukindo wa Kigoyi, niho bari bimutse bajya guturayo Igishambu, aho ngaho ku hafi ku Kibuye, hafi ya Mukura. Niho bimukiye rero intambara ibaye ya Jenoside, niho baguye.
Urakoze cyane kubera ko iryo jambo ako karere ko ku Kigoyi ka Kibaye niho nashakaga cyane, kubera yuko umwana aribuka yuko nyina yakomokaga ku Kigoyi aho ngaho, ubwo nuko bamubwiraga ko ariho baje baturutse bazi Gishamvu. Nagira ngo rero nkubwire ko umwana ni uwawe, ubereye nyirarume Yirirwa Handi, ariho yararokotse, yaje hano mu kiganiro ashaka umuryango we, mubwira ko nzamufasha ngafatanya n'abandi benshi bakunda Ijwi ry'Amerika badufashije kuba nshoboye no kukugeraho. Kaba ngira ngo nkubwire ko Yirirwa Handi ariho, ni muzima, umuryango wa Karekezi ntiwazimye.
Urakoze cyane, ndagupfa ngushimiye cyane. Ubwo kugira ngo mubone ko niba ari aho akaba yararokotse Jenoside yabaye, urumva uri kugwa gikomeye kiza cyane mwaduhuza kugira ngo nange muhindi muri ibi kuko nange sinarinzi kakiriho narinzi ko byarangiye kera wabuhuriye cyane cyane rwose umwungejejeho
ndabigufasha ndareba niba bishoboka muri kano kanya kugira ngo ndebe ko mwavugana hanyuma hazaza n'igihe cyo kugira ngo umuhure imbona nkubone ariko nagira ngo nkubaze kugira ngo nawe muhumurize nimuvugisha hari abandi bene wabo banyirarume banyirasenge bandi bariho
oya ni jyewe jyenyine uriho ni jyewe jyenyine uriho nanjye nari nzi yuko nta mwana n'umwe wa Matrida warokotse ntabwo nari nzi ko hari umwana wa Tarisisi waba ariho byari byarandenze cyane rwose ahubwo ngize imana nkumva umwana yarokotse nakumva nishimye cyane bikashimisha cyane n'ubu nishimye ariko ngize imana wazankora ibishoboka byose namubona nkabona n'uko ameze n'uko angana n'uko asa
ni ukuvuga ko ku ruhande rwa mama we ni wowe wenyine usigaye
oya nawe njyewe jyenyine nyina niwe twakurikiranaga mbega niwe twakurikiranaga nyina nta wundi mwana n'umwe twasigaye dufite uretse jyewe wasigaye jyenyine ariko mbonye n'ubunguwo rero ubwo ndumva umutima wanjye wuhutse umerewe neza cyane ariko imana ikambabarira ukazamungezaho akangira hano aho ntuye tukabonana ugahamagara mukuru w'umudugudu turatunganye turegeranye na mwene wacu akakubwira naho ntuye yanahakugeza agahita ahakwereka ako kanya ariko mukamunzanira
nzamukuzanira ugume hafi mbanze ndebe niba mubona nimubona ndaguhamagara hanyuma uramukanye mbere yuko umubonana
urakoze ndagushimiye cyane
Uwimana yifuje kuvugana na mwishwa we musaba gutegereza gato nkamuhamagara ngiki ikiganiro bagiranye nyuma y'imyaka 29 nta wuzi agakuru kundi Alo
Alo
Uwimana uranyumva neza
ndakumva cyane rwose
umuhungu wa ubereye nyirarume rero namubonye ari hano kuri telefone Karekezi Valensi afite izina rya se umuzi kuri yirirwa handi ariko ari hano kuri telefone nakubwiye ko ngiye kumushaka kugira ngo muganire Karekezi uranyumva
ndabumva
nguyu rero nyokorome Uwimana Felicien bamwita Bingo atuye mu karere ka Gisagara akaba avindimwe na mama wawe nguyu muramutse reka duguhinda ya bukuru Uwimana nguyu mwishwa wawe musuhuze
ndo muze
ndahari ndahari ndi hano
muze muraho
muraho neza sha mwana wanjye
murakomeye murakomeye
muraho neza rwose
ye baba we yo uranze se jewe uranyibuka
uranyuko ndamwibuka na taxira ndamwibuka na karikiri ndamwibuka na shiti ndamwibuka nawe ndakwibuka rwose
yego 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 none se
haro
ndishimye cyane ndishimye cyane yego ndakumva
kwishimye kwanjye kwanjye ndekeza nkubonye nkakuhurira none akumva amerewe neza nkumva ndatuje neza
tuzahura tuzahura nanjye ndabishyiramo imbaraga nukuri
nuza minisi nirendire kujya ngo nzahure nawe kure ngo naransinziriye
yo nukuri ndabishyiramo imbaraga zaza nanjye ndumva nishimye pe
uracyariho neza umerewe neza
ndiho ndiho nabaye umugabo umeruka ndi umwana ubu mfite utwana tubiri nanjye narakuze nyine ubu ngubu nageze izindi nshingano
nimero yawe ndayiha uyu mwicyo wawe Karekezi Valensi azaguhamagara n'ibindi byinshi muzabiganira muri mu gikari ijwi ry'Amerika rizaza muri ibyo birori byo kugira ngo tubarebe muhure muganire muhura bwa mbere tuzaba duhari mbere y'uko mbareka mukagenda nagira ngo buri wese muhe akanya ko kumbwira uko yumva kino gihe turi no mu bihe bya Noheli reka nguhereho wowe uw'Imana hashize imyaka hafi 29 utabona uyu mwishwa wawe mushiki wawe ntakiriho umugabo ntakiriho abica bawe nabandi ntabwo bakiriho mbese kuba ubonye uyu mwana utaruzi ko ariho uhujwe n'ijwi rya Amerika urumva umeze ute
ikintu byagashe byandenze ndumva ukuntu nishimye ahubwo ndumva meze nk'umuzuri mu ndege
urumva uri mu ndege
nari nzi ko aricyo gihe nta wundi muntu mbona nta n'undi muntu nteze kuzabona ubu ndumva meze nk'umuntu uri indege ndi mu kirere hejuru
ngaho komeza uwishime nicyo tuba tubifuriza hano ku ijwi rya Amerika kumuhura n'abanyu mugashobora kwishima mukongera mukagira ubuzima wowe Karekezi Valence yashize gusa iminsi mike ndavuga iminsi uje mu kiganiro twaraganire cyane yari inkuru ndende y'agasaro kaburaga ngo umwanya ndakumva kugira ngo numve inkuru yawe turasaba twese kugira ngo uzabone umuryango none urawubonye nagira ngo nkubaze uza ku ijwi rya Amerika ejo bundi waje wizeye wumva hari icyo tuzakumarira niki uvanyemo
murakoze nza muri iki kiganiro bwa mbere ncyumva nanjye byanteye ishyaka ndavuga nti nzagerageza kandi ndumva bitewe n'uko bafasha n'abandi nanjye bazamfasha noneho uko nategereje nkabona biratinze kuko sinari nzi uko bigenda nacyo cyumva nk'ucitse intege ndavuga nti bishobora kuba byaranze ariko ubu ni ukuri ndishimye kuko ndamera nk'abamwana bakuvugishije ejo bundi nanjye ku manywa kuko telefone yanjye yarapfuye simukadi yarire muri telefone y'umudamu nyine kuko we ntabwo twari turi kumwe narindi mu rugo we yari ari ku muhanda
yego
noneho niriwe mu mutima mvuga nti se nsinzi ukuntu nabitekereje kuko navuga nti se ntabwo hagira umuntu uza kunshaka ntabwo yamenya kumuganiriza ariko Venusi umuhamagaye yamenya kumuganiriza cyangwa ari nk'umuvandimwe umuhamagaye wenda hari uwabonetse ntubu yamenya ukuntu baganira ntunguwe nuko mbonye umuganya aje ambwira ati wa muntu wabahuje nawe ambwiye ko agushaka ngo bakuvuze bitanze nirukanka kuburyo mbonesheje iminota mikeya nawe aratunguwe arambwira ati ugiye nishimye cyane ariko sinzi kereka nimbona namuze tukaganira byinshi yewe sinari muzi wenda we yaranzi tunahuye sinamumenya wenda we ashobora kumenya akabanga gatoya namubwira kuko iyo umuntu yishimye agira ibyumviro byinshi biraza nagira ngo mwibutse ko nimba nyibuka koko nari umwana navukanye ikibibi ku ijosi n'ubu ndagifite nimba nyibuka nigiyewe koko tuzabona
none Uwimana icyo kibibi avuga yari afite ku ijosi urakibuka
ndakibuka cyane
ngaho rero nimuhura uzahita umumenya uzamuhoberane urukundo niwe nka imwe usigaranye ndagusabye uzamunkundire uzamubere umubyeyi ngaho rero mukanya Valence Karekezi ndaguha nimero za nyokorome kugira ngo noneho ubare wowe ufata iya mbere nk'umwana umuhamagare twamahenda mukura gusuhuza mbifurije kuzagira Noheli nziza muzatangire umwaka neza muzagire amahoro menshi ndabashimiye
ikiza cyane ndabyishimiye urakoze cyane w'umuri na Valence imana iguha umugisha rwose ndumva nkore igikorwa gikomeye cyane ntabura n'uko nanakimuga ndetse nari narihebye mvuga ko nta wundi muntu ngira ngira ngo nta muntu n'umwe nari nasigaranye muri abo ngabo nubwo Valence ari aho ngaho nkaba numva nkwishimiye cyane urakoze w'umuri na Valence imana iguha umugisha cyane uzagira amahirwe maremare cyane menshi cyane
urakoze cyane ndagushimiye
wanjye nta mwana umwe wari wasigaye n'umwe narebaga ubu ni njye ndi ugenyine cyane tiriri
komera nanjye ndagushimiye Valence hari icyo wari ugiye kuvuga nawe twaguciye mu ijambo uri mushimira ushobora gushimira ukarangiza
mbere na mbere ndashimira mwe ijwi rya Amerika muzeho by'umwihariko tuzaganira tunarebana turi kumwe tuzavugana byinshi nzamubaza wenda ibyo ntavugira aha ariko tuzaganira byinshi cyane ni ukuri ndishimye cyane murakoze
ngaho rero umunsi mwiza amahoro y'Imana.
yego murakoze cyane nawe
agasaro kaburaga karabonetse
radio y'igi y'America ikiganiro ari gasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga Jean Berkmans w'Imana bitaga cyabukara arashaka umuvandimwe we batandukanye dore hashize imyaka 28 Jean Berkmans w'Imana atuye muri leta zunze ubumwe za America muri leta ya Maryland ikaze kuri bya America
urakoze cyane ikiganiro cyakinzanye muri kibonye ndagishima kubona ko muhuza abantu nababo mu ngeri zose nanjye rero nkaba mfite uwo ndiho ndashakisha umuvandimwe wanjye kugira ngo ndebe ko aho yaba ari namubona nakongera akamuvugisha nk'umuvandimwe.
Uwo muvandimwe wawe ninde mwatandukanye ryari?
Umuvandimwe wanjye yitwa Bihomora Bernard akaba ashize igihe kirekire kigeze ku myaka 28 kugeza mfite imyaka 2 cyangwa 2 n'amezi by'ukuri ntabwo muzi cyane mbona kubona ariko yari mukuru aranyibuka ariko imyaka ishize igeze kuri 28.
None se mutandukana mwatandukanye ajya he wowe ujya he?
Ko nari ndi umwana ntabwo na menya ngo nari ndi iwacu mu rugo n'ababyeyi ariko we numva ko yarimo ahunga icyo gihe cyari igihe hariho ubuhunzi akaba yarakomereje I Congo kimwe n'abandi benshi bakomerezaga I Congo icyo gihe nayo makuru mfite y'ubwitandukaniro ariko nayo nkura mu bandi kuko nagiye umwana muto.
Iyo uvuga ko ari ukiri umwana muto ya muri 95 wari ufite imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 3 n'amezi.
Naho se mukuru wawe Bernard Bihomora we yari afite imyaka ingahe?
Cyagiye kubera ko niroza ko ari muri 75 gutyo ntabwo nibuka na dati y'amavuko neza ariko yari afite imyaka ubwo yenda kugera
kuri
20 na
urambwira yuko yavuye mu Rwanda 95 agahungira muri Congo yagiye wenyine hari abandi bajyanye icyo gihe ku Rwanda rwari mu rwiyubaka ni iki cyatumye agenda yagiye ate?
Icyo nibuka mu makuru numva ni uko yagiye wenyine ariko ashobora kuba wenda yarahuye n'abandi mu nzira amakuru twagiye twumva cyangwa numva mu bantu wenda bagiye bavuga bamubonye Congo muri icyo gihe nyuma nuko bavuga nyine ko bamubonye ayonye ariko mu kugenda we yagiye wenyine akashobora kuba yarahuye n'abandi wenda urungano rwe.
Akomoka mu kahe gace ku Rwanda?
Akomoka abo bahita Nyamasheke ariko ni muri Gisuma niho avuka.
None ayo makuru wabonye akubwira ko ashobora kuba muri Congo yakubwiraga ko ari hehe nyirizina?
Ntabwo nibuka amazina nabagiye kubeshya kubabwiraga yuko babonye muri Congo bicaye kubera ko yari umwana banavuga ko ari Zaire bifataga gutyo ntabwo mfite amakuru yo kumenya ngo n'aka gace bamubonyemo icyo nibuka ni Congo gusa nyine Zaire nkuko bayivugaga.
Nta muntu wigeze uhurira n'abahungaho muri Zaire akagaruka mu Rwanda mukabonana mukaganira akabaha amakuru atomoye yasobanutse nyayo adoma ahantu avuga ati uyu mwana naramubonye namurabutswa hanaha?
Ntabwo nigeze ngira iyo opportunity yo kuganira n'umuntu nicyo nifuza yaba hari wamubonye niba ngo amubwire nk'izo specification mu buryo bwo gushakisha byari gufasha ariko ntabwo nigeze mpura n'umuntu ngo amubwire amakuru nk'ayo ngayo wenda kuvuga ngo pointer yicaye n'ahangaha cyangwa aho yamurabutswe n'ahangaha nta n'uwo twahuye ngo amubwire directoma ariko hari nk'ama message nagiye numva yo mu muryango wavuga nyine ko ngo runaka yaramubonye yaramubonye muri Zaire gucyo gusa akaba ruko nanjye mbifata
ariko batavuga ahantu yavuga ati
yabonetana nibaza ko rimwe na rimwe asanga abantu batanahibwa ko babagari umuvoma bagenda uca mu duce dutandukanye ariko ntabwo nigeze numva umuntu ambwira ngo exactement ni kuri no point na twahuriye
abantu bakomoka muri ako karere ka Nyamasheke usanga bafite bene wabo hakurya burya bashi baba hakuno no hakurya nta bene wanyu mwigeze mugira aho muri Zaire
bari bahari bari bahari ndetse na mbere yuko haba ibibazo by'ubuhunzi mu Rwanda bari bahari na mbere cyane imyaka myinshi mbere ariko si nifuka amazina neza kubona ndi muto bavuga abantu bahabaga ndetse benshi bakaba baragarutse hariyo abantu no mu Rwanda ubu ngubu ariko ntabwo nigeze mvugana nabo kuri kino kiganiro wenda ngo mbabuze amazina yabo baname niyo konsenta ariko bari bahari benshi bagiyeyo bagakurirayo kuva 70-60 bari bahari
nari mbibajije kubera ko hari igihe umwana agenda asanga ba nyirasenge cyangwa ba se wabo aho bari kujya umwana w'imyaka 20 ave mu Rwanda 95 yambuka ajya muri Congo asiga ababyeyi na barumuna b'inyuma ubwo afite ikindi yari akurikiye ariko tumushakishe ndifuza ko kumushakira muri bene wabo nuko utibuka neza aho bari batuye n'amazina yabo ukabuta yibuka ndashaka abihomora Bernard urambwira ko nta makuru yandi wongeye kumenya yarafite imyaka 20 niki yakundaga gukora mbese yakinaga urusimbi yakinaga umupira se yakundaga kujya kwitoza sakiga kurasa niki yaraje ndashaka kurashisha umuheto
uko mwumva agiye kumudescribinga cya mbere nashyira hejuru nuko yakundaga umupira w'amaguru azi gukina umupira w'amaguru cyane anawukunda cya kabiri yakundaga kwigisha kwigisha abantu yari umwarimu yari afite imanite abigisha neza kandi abikunze cyane
yavugaga igifaransa gitomoye gisobanutse
icyo gihe kuko yari yarize secondaire ngo babyitaga
yego
nibaza ko yavugaga igifaransa kuko aje nabonaga ibitabo yakoreshaga mu rugo birimo igifaransa cyiza ngo igifaransa bikoreshwa muri West ibitabo narabibonaga nyine ukabona ko na écriture yabarimo igifaransa cyiza
ubashobora kuba yarakomeje agakora uwo murimo w'ubwarimu ashobora se kuba yaragiye gukina umupira mu ikipe y'iyi cyangwa se akabera umutoza nta wamenya icyo yabaye kugeza ubu turashaka kumenya amakuru ye uretse gusa kumenya ko yagiye muri Zaire ntabwo wamenya niba yarakomeje akajya mu kindi gihugu se akagira ahagararira nta kindi kintu uje
nta kintu sinabe na kimwe
niba Bihomura Bernard ari mu yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya aho yaba ari hose yaba ari muri Congo yaba ari mu bindi bihugu bikikije Congo ni byinshi reka duhere kuri Central Africa abanyarwanda benshi bagiye bahungira tujye kuri Congo Brazzaville aho bagiye tumanuke kuri Zambia ndetse n'abagiye bakomeza mu bindi bihugu niba akumva muri kano kanya nka murumuna we umushaka umaze imyaka 28 utamubona niki ushaka kumubwira ashobora kuba arimo akumva muri kano kanya
kintu cya mbere nshaka kumubwira ni uko nifuza kuba namubona umuvandimwe wanjye niba anyumva ikindi ni uko abantu benshi nibaza ko baburungana bashobora kuba bamukumbuye bamwe bahari mu Rwanda bashaka kumubona nabo ikindi ni uko turahari ndakomeye abantu bose barakomeye nta kibazo gihari n'umubyeyi wiwe nawe aramukumbuye nka mama we nibyo namubwira yuko nifuza kwa namu bona rimwe cyangwa muvugisha aho rimwe n'umuvandimwe wanjye.
Jean Berkimashe, uwimana ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka umuvandimwe wawe Bihomora Bernard mwatandukanye muri 1995 wari ukiri muto ufite imyaka itatu gusa nawe rafite muri za 20 niba atwumva muri kano kanya azagerageza kuduhamagara kugira ngo tubahuze mwongere mugire ibyishimo. Ngaho rero ndagushimiye nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze cyane.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1995 mu bitaro bya Kigali CHK havukiye umwana w'umuhungu yitwa Ndacyayisenga Edouard. Arashaka mama we atigeze amenya. Amakuru dufite nuko uwo mubyeyi yari umurundikazi. Ndacyayisenga Edouard atuye mu karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye akagari ka Gifumba umudugudu wa Rugarama.
Narinje ngo mumfashe kubona umubyeyi wanjye umu mama maze igihe kinini ntari nabona ntanazi. Nifuzaga ko mwamunshakira.
Urashaka mama wawe?
Yego ndashaka mama wanjye. Numvise ikiganiro gihuza umubyeyi n'umwana cyangwa imiryango yaburanye ikongera igahura.
Mama wawe ntabwo muzi kandi uramushaka?
Ntabwo muzi, sinzi ngo yitwa nde, nta nubwo nzi n'isura ye, gusa ndimo ndamushaka.
None waravutse usanga nta mama wawe ufite? Ufite papa wawe?
Yego mfite papa.
Yakubwiye amateka yawe? Yakubwiye igihe wavukiye?
Igihe navukiye arakimbwiye, ariko ibyerekeranye na mama ntabwo ajya kubimbwira, ntabwo akunda kubivugaho cyane.
Wavutse ryari?
Navutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1995 mvukira mu bitaro bya CHK ahagana saa sita z'ijoro ku itariki 31.
Ibyo ni papa wawe wabikubwiye cyangwa se warabisomye?
Ni papa wabimbwiye, kuko nagiye no gushaka amakuru kwa mukuru ibyo bitaro. Mpageze banga kumbwira izina ry'umumama, bansaba ko najyana papa. Papa mbimubwiye rero kubera we atajya akunda kubijyamo cyane, turabishwanira cyane nyine ndamwihorera.
Papa wawe iyo umubajije amakuru ya mama wawe ukamureba mu maso ubona afite nk'agahinda umusomamo cyangwa se umusomamo ikintu cyo guhunga kubivugaho gusa?
Abahunga kubivugaho cyane.
Akubwira mama wawe aho yakomokaga? Yakomokaga i Gahanga, yakomokaga i Muhanga, yakomokaga i Nyagatare, yakomokaga Huye se, yakomokaga he?
Yakomokaga i Burundi.
Aha, i Burundi mu yihe ntara?
Yambwiye ko mfite sogokuru mu ntara hariya ya Kayanza.
Sogokuru wawe ari mu ntara ya Kayanza?
Niko yambwiye ko ari hari.
Mu yihe komini? Hari n'amakomini?
Ntabwo mbizi, yambwiye muri Kayanza. Nta kindi kintu nigeze nongera kumubaza.
Hari izina rya mama wawe yaguhaye?
Aya ntaryo yigeze ampa. Ntaryo, amakuru yo yanze kuyampa cyane.
Yigeze akubwira igihe bamenyaniye n'ukuntu bamenyanye?
Yirinda kubimbwiraho cyane. Ikintu nabaje kumukora nk'amakuru ni icyo gihe navukiye n'aho hantu mama akomoka.
Ubu maze gukura ufite imyaka 28, ni ukuvuga yuko uzi gusoma no kwandika, ushobora kureba aho ibintu bibitse ukireberamo, nta hantu wigeze uhura n'agafoto ka mama wawe?
Nta kintu cya kera papa agira kimuranga.
Nta muntu wigeze muhurira mu nzira ngo akubwire ati ndakureba nkabona usa n'akanaka?
Hari umumama umwe twigeze guhura ambwira ko nsa n'umumama bita Charlotte. Yambwiye ko nsa nkawe cyane. Umumama ndagikubera nihutaga nayo, ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kongera kumubona ngo umubaze byinshi byerekeranye nawe.
Kandi uwo Charlotte ni umurundikazi?
Yego ni umurundikazi.
Ntabwo yigeze akubwira icyo yakoraga aho ngaho mu mujyi wa Kigali?
Oya, ntakintu yigeze ambwira cyerekeranye n'icyo bakoraga.
Papa wawe afite imyaka ingahe?
Ageze 58.
Ni ukuvuga yuko muri 95 yari afite hafi imyaka 29 cyangwa 30.
Yego.
Hari abandi bana afite?
Arabafite, tuvukana bankurikira.
Bagukurikira kuri mama wawe cyangwa se ku wundi mugore yashaka?
Oya, ku wundi mama.
Uwo mama wundi ni umunyarwandakazi cyangwa ni umurundikazi?
We ni umunyarwandakazi.
Aho hantu wakuriye maze uri igitambambuga, mwari mutuye he?
Twari dutuye Kigali ariyo ku Muhima niho twabaga.
Hanyuma yumbwira ko papa wawe yumbaje ikibazo cya mama wawe, ubona gihunga adashaka kukivugaho. Nongere mbikubaze, ubona abihunga bigambiriye, ubona bihunga ari ukubera akababaro byamwibutsa, ubona
we abihunga asa nkaho ari ibintu byamugira nk'ingaruka nda kubivuga, kuko akenshi akunda kubimbwiraho niyo yasinze yamwizaga. Ubwo akunda kumbwira icyo kintu
akakubwira iki? Burya ngo muri divayi habamo ukuri. Ni icyo akunda kukubwira cyane?
Nibyo ngibyo. Mama ko mu Burundi arambwira ati ninjye gupfa uzaba uhari kugira ngo nzakubwire byinshi utazi. Ubwo rero gutegereza icyo gihe ntabwo byakunda.
Birumvikana mama wawe ashobora kuba akiriho?
Yego, ariho.
Nkurikije ibyo papa wakubwira, mama wawe ariho, ari i Burundi. Ashobora kuba ari Kayanza, ari mu Kayanza, yarasubiye iwabo. Nimba atanasubiye mu Kayanza ariko akaba ari no muri Kigali, muri 95 hari abana benshi b'abakobwa b'Abanyarwandakazi batashye baza mu Rwanda. 94 hari bamwe basubiyeyo, abasubiye Burundi, abasubiye Uganda, ariko bose buri wese afite amateka. Yereka dushake mama wawe tutazi izina. Papa wawe we yitwa nde?
Ndacyayisenga Emmanuel.
Ndahamya yuko mama wawe namwumva azamumenya akibuka yuko babyaranye nawe agashaka uburyo yakubona vuba. Ariko se nubwo bwose papa wawe akuvunguriraho rimwe na rimwe akakubwira amakuru, ubutuzi yuko basokuru na banyogokuru bashobora kuba bari mu ntara ya Kayanza mu Burundi, ndetse na mama wawe ashobora kuba ari hari cyangwa se ari Bujumbura cyangwa se ari naho ngaho i Kigali, cyangombwa ni uko dushobora gukeka tutibeshya ko akiriho. Ariko papa wawe yavuye mu kazi yakurica kini gisoro ajya kwigisha se nk'abandi bagenda babwiriza Imana, niki kintu ki akora iyo atari mu kazi kamuzanira umugati?
Iyo atari mu kazi kamuzanira umugati, iyo atari mu kabari bari mu rugo.
Wowe ujya ugira akanya ko kumufatirana kugira ngo umwicare iruhande muganire, mubaze uti dawe uko hari amakuru mba ngushaka huza ya mparyari, uretse kukubwira gusa ko azaguha yapfuye, hari kindi gihe umubonera cyangwa se akubonera kugira ngo umuganire nk'umwana na se?
Umwanya ntabwo nyakunda kubona wo kuganira nawe cyane.
Iyo akureba mu maso akwita umuhungu wa nyina cyangwa se akwita umuhungu wa se, umuhungu we?
Kera nibwo yajyaga agakunda kumbwira ngo ndi uwa mama, ariko asigaye avuga ndi umuhungu we.
None Ndacyayisenga uri mu kiganiro Agasaro ka Buraga, imyaka 28 irashize ushaka mama wawe, ntibamubona, waravutse urerwa na papa wawe na mukaso, warakuze. None niba mama wawe tutazi izina akumva, icyo tuzi neza nuko akomoka mu Burundi, akomoka mu ntara ya Kayanza, kuyasize abyaye umwana mu Rwanda, wavutse ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 muri 1995, umwana w'umuhungu. byagenze gute kugira ngo atandukanye n'umwana we baramumwambuye se ibyo nibyo tugiye kureba tuzareba niba hari ukuntu twakwifashisha seashka kugira ngo idufashe tumenye umwirondoro we tuzifashisha inzego zibishinzwe zindi zo mu Rwanda dufatanya kugira ngo tubafashe mwebwe bana b'u Rwanda mumenye inkomoko yanyu hagataho niba mama wawe akumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira
kino namubwira nimba ari muranyumva nuko mukunda kandi mukumbuye tutaramaze kumubona ikindi navuye mu muntu w'umugabo azaza ndebe tutaramaze kumubona menshi cyane pe kandi nzamwakira ngomba utamujyanye nzamwumva
none se ndamutse mubonye nkamenya aho aherereye wowe wajya kumureba ni ngombwa yuko aza kukureba cyangwa se nawe ushobora kujya kumureba mu Kinyarwanda baravuga ngo ubabaye n'ubandi urugi
wenda bitewe n'akazi nkora hari igihe bitankundira ko najya kumureba ariko uba bishoboye yaza kundeba
ndacyayisenga ubu ngubu nkubwiye yuko mama wawe namubonye i Bujumbura nkakubwira ko nawe afite akazi kadatuma ahaguruka niyo tawe yabimbwiye akambwira gusa ati ndi hano i Bujumbura uwo mwana wanjye nshaka uzamubwira kuko ariho ndi azaze kundeba we afite n'impamvu zo kuba yaravuye mu Rwanda ugafite icyamujyanye ari wowe wakwigomwa byinshi kugira ngo ucungure ibindi
kuri bishoboka byose kugira ngo mubone najyayo
byaba ngombwa nako kazi wavuga hagaritse gato yuko akakonje ukajya kumureba
yego nako akakonje najya kumureba
baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ingaho rero ndakwifuriza gukomeza gutegereza wizeye ndasaba cyane kugira ngo uwo mubyeyi ntazi icyatumye mutandukana kubera ko papa wawe atigeze akikubwira ntago nkizi ntago namucira urubanza ndasaba cyane gusa kugira ngo abe ari amahoro abe akumva hano mu kiganiro agasaro kaburaga tuzashobore kubahuza hanyuma ibindi muzabiganira nk'umwana n'umubyeyi ngaho rero ugire amahoro y'Imana kandi uzanagire na Noheli nziza n'umwaka mwiza
murakoze ku mwanya wanyu n'ubufasha bwanyu Imana ikomeze ibahe umugisha inabagure mu byo mukora kandi namwe umwaka uzababere mwiza
agasaro kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye ndashimira abadufashije guhuza Valence Karekezi n'umuryango we n'ibikora Benjamin na Sabimana Innocent bakunda kwita Shumbusho abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 273 46 0 nongere nyisubiremo nitonze 001 202 273 46 0 naho ubutaha muzagire Noheli nziza mwari kumwe na Veniste nishimiye Imana
agasaro kaburaga karabonetse.